Ricky B once again. Ricky. Kwenye piti ya sila. Sila. Hapa tunaruka debe till morning. Shinda zote tumeziacha nyumbani. Yatakuja boss tutakuonyesha. Shua ya machupa vile itanyesha. Hapa tunaruka debe till morning. Shinda zote tumeziacha nyumbani. Yatakuja boss tutakuonyesha. Shua ya machupa vile itanyesha. Tulewe. Leta selekta sakata viringisha juu chini kamatia. Kama hujapewa bas tulia utapewa. Na ikibamba sana weka mkono juu ya hewa. Machupa kwenye meza na wasupa wanatwak. Zioni leo kama mtu ataenda home. Jukesho ni wikandi misiwari kwenda job. Unja yo mifupa kama meno bado ipo. Hapa tunaruka debe till morning.
Money, 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 money.
Baka cheta ujo boss tutakuonyesha. Hapa tunaruka debe till morning.
Money, 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 money.
Baka cheta ujo boss tutakuonyesha. Shua ya machupa vile itanyesha. Tulewe. Suzi na Rozi wamekwisha wasili. Itisheni bia hiyo yangu yote bili. Nyama kilo sita naona kama haitoshi. Ongeza masambusa, mayai na mutura. Polisi tafadhali tunaomba musifike. Endeni mutaani mukasake waporaji. Wananchi hawalali wanalinda mali zao. Nahitaji msaada nyinyi munalaza damu. Hapa tunaruka debe till morning. Shida zote tumeziacha nyumbani. Yatafuja boss tutakuonyesha. Shua ya machupa vile itanyesha. Hapa tunaruka debe till morning. Shida zote tumeziacha nyumbani. Yatafuja boss tutakuonyesha. Shua ya machupa vile itanyesha. Tulewe. Sana saluti kwa fans wangu wote hapa kijijini kwetu, hasa kwa mjomba Wangila na wasee wote pale Benz. Tuko pamoja na producer mkali.